weerarkan ayaa lagu eedeeyey inuu qaaday cumar mateyn oo ahaa 29 jir ku dhashay magaalada New York oo isagana isla goobta lagu dilay. Madaxweyne Obama ayaa ugu horreyntii uga tacsiyeeyey eheladii dadkii la laayay, isla markaasna sheegay inuu garab taagan yahay bulshada reer Orlando.
The brutal murder, a horrific massacre of dozens of innocent people.
Maanta waxa ay mar kale dadka Mareykanka ka tiraanyoonayaan dilkii foosha xumaa ee loo geystay shacab aan waxba galabsan. Waxaanu garab taaganahay reer Orlando oo la kulmay dhacdadan foosha xun ee magaaladooda laga geystay. Inkastoo ay weli socdaan baaritaano la xiriira sababta ka dambeysay inuu eedeysanuhu bartilmaameedsado goobta oo lagu caweynayay, ayuu madaxweyne Obama sheegay inay ahayd arrin argagixiso iyo nacayb ku lug leh.
Although it's still early in the investigation, we know enough to say that this was an act of terror.
Iyadoo aanu ognahay inay dhacdadani qoyan tahay, waanu haynaa xog nooga filan oo aan dhihi karno waa mid argagixiso iyo nacayb ay ka dambeysay. Haddii aanu nahay ummadda Mareykanka ana, waanu ka madaysanahay tiiraanyada, carada iyo difaaca dadkeenna. Waxaan hadda ka soo baxay taleefan aan kula hadlayay madaxa FBI-da mudane Comey iyo taliyayaasha amniga arrimaha gudaha. FBI-du waxa ay ku sugan tahay goobta ay wax ka dhaceen, iyaga ayaana hoggaaminaya baaritaanka iyagoo ay la shaqeynayaan hay-adaha amniga iyo deegaanka. Dhanka kale, madaxa ururka xiriirka muslimiinta Mareykanka Kerr Nihad Awad ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ugu horreyntii tacsi u diray qoysaskii ay ka dhinteen 50 qof. Awad waxa uu sidoo kale sheegay inay arrintan ka soo horjeeda diinta Islaamka iyo mabaadiida Mareykanka labadaba.
As Americans and as Muslims, let me be clear, we have no tolerance for extremism of any kind.
Waxa ay xadgudub ku tahay mabaadiida diinta Islaamka iyo mabaadiida Mareykankaba, aan caddeeyo dulucda hadalkayga, wax dulqaada uma hayno argagixiso nooc kastaba ay tahay. Mana ahan inaan u dulqaadanno nacayb nooc kasta uu yahay oo lagula kaco dadka laga tirada badan yahay. Xorriyadda diintu waa udubdhaxaadka mabaadiideenna muslim ahaan iyo Mareykan ahaanba. Maanta waa inaan isku duubnaanaa. Madaxa Kerr ururka xiriirka muslimiinta Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in muslimiintu wax la qabaan ummadda inteeda kale ee Mareykanka ah, khaasatanna kuwa laga tirada badan yahay. Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi waa in cadaalad darrada si siman loola dagaalama.
The liberation of the American Muslim community is profoundly linked to the liberation of other minority groups, blacks, Latinos, gay, Jewish, trans, and every other community.
Talada muslimiinta Mareykanka waxa ay la mid tahay midda dadyowga kale ee Mareykanka ee laga tirada badan yahay, sida madowga, koonfur Ameerikaanka iyo Yuhuudda. Cadaalad darradana kulama dagaalami karno inagoo u diidno qayb ka mid a bulshada balse ku fiirsano qaybo kale. Cumar Mateyn oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey gumaadkan, isla mar ahaantaana ay ciidamada amnigu ku dileen isla goobta, ayaa ahaa 29 jir ku dhashay magaalada New York balse asalkiisu ka soo jeeday dalka Afghanistan.